Seru Kanyampinga, uw'umuco, ubwiza n'uburanga bitajorwa. Seruka ndangamirwa, umwiza ukwiye ikamba. Ishema ni wo mwambaro ugutatse, ubupfura ni cyo kirango cyawe, ibigwi byawe ni byo kwizihizwa mu ikoraniro nk'iri. Seruka Nyampinga, umutoni ubasumba. Seruka umwiza wahawe Ndera ukayirinda, wowe warinze indangagaciro z'i Rwanda, kukugira n'umugisha mu muryango mugari.
Wavukiye kwambara ikamba, watunzwe inkoni Nyampinga. Wavukiye kwambara ikamba, amaso yose n'ahaha. Wavukiye kwambara ikamba, seruka seruka Nyampinga. Wavukiye kwambara ikamba.
Maze ngakunda uburyo wizihirwa. Intambwe ishikamye uraberwa hose sibanga. Seruka ngwino wowe wizihira abato, wowe watunzwe inkoni Nyampinga. Si uburanga gusa bukuranga, n'imigirire yawe iriranga, irasobanutse kandi igaragaza ubuhanga. Cyo seruka izihirwe ndangamirwa, susuruka nk'umunsi mwiza, rabagirana nk'ikirere kiwizihiza. Ishyanga imihanda yose baragukeza, uburanga bwawe bukabarangaza, bakogoga ikirere cy'imisozi igihumbi baza. Ngo barebe uw'ingingo zitana zubahogoza, maze urugendo bakarukera. Ngo bige iby'uwo muco bakanarara inkera. Ngo bige iby'imbaraga zawe mushingwangerero, wowe warinze indangagaciro z'i Rwanda, kukugira n'umugisha mu muryango mugari.
Wavukiye kwambara ikamba, watunzwe inkoni Nyampinga. Wavukiye kwambara ikamba, amaso yose n'ahaha. Wavukiye kwambara ikamba, seruka seruka Nyampinga. Wavukiye kwambara ikamba, wavukiye kwambara ikamba.